Nasikia uko addicted na mimi, but I don't wanna go to the details. Somewhere wana bonga ni amini, ila bado nikimess nita excuse. Fungia tinted guys nione mimi tu. Real more yoku play kwake vicious. Serious, I make sense. Figa Maria Rosa, nime miss you, nipe uki move ki 10 toes. Sasa mouse jenny tosa, ukachit na vijana wa hovyo TikTok. Style safi wamezi kosa, wame chenzi mabahavi ya uva crop top. Wanajua ringa na kususa wa shenzi, masho stotos.
Oh my god, oh, I'm crazy for you. Oh my god, oh, I'm crazy for you.
Rikiti rikiti rukutu rukutu rakata 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 rekete 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 rikiti 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 rukutu rukutu.
Check. Mapenzi menifanya niwe fala loco cheesy, wanakosa usingizi wakilala. Wanaona sisi juniko bize na msupa na mavela. No no, nimesizi, ila kwa huyu mkijaribu mkwara. Warazi, mtati, mahaga mahipsi na sura zimependeza bila maskara. Wakikompea watanikera, usifananishwa atana vera. Watasumbuka, sumbuka, zunguka, zunguka. Watasumbuka, sumbuka we, ni kazi bure. My love for you haipimiki, wabanje miukasi misisiki. Juhudi zizidi na hibidi, izidi mara that na nani.
My love for you haipimiki, wabanje miukasi misisiki. Juhudi zizidi na hibidi, izidi mara that na nani.
Oh my god, oh, I'm crazy for you.
Rikiti rikiti rikiti.